I'm tryna tell my friend this is different. Come on, you got me end of the mission. They say stop play when say you go insane. Na pe when in the mask you don't listen.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo ma bingo.
Ama ini kuwa tisi, ulimo tika pisi. Paradi teke ndo yange fichwa. Uzuri wako minija kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi, unafonga tangata lipsi. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokea njia gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Bozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa kulala last night. Kiangaria kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima na liye ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi amekwisha, kumbuka kuna
mazoea.
Baby,
mazoea.
Nata kama mapenzi anakwisha, yanabaki
mazoea.
Okay, my heart is broken. Now get there, I'm a tope. Wacha niji kokote, wacha niji okote. It's okay, na sitafika popote. Damn, soon as you are lost, I'm in so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima na liye ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha, kumbuka kuna
mazoea.
Baby,
mazoea.
Nata kama mapenzi anakwisha, yanabaki
Baby, naomba niweke ndani ya moyo wako. wako daima. Wale wote wanaojifanya pweza wakutabiri penzi wakautu wachinje, tunywe chuse na kuongeza nguvu. Wale wote wambea wambea watie chumvi penzi, bido mtu wafumbe tupendane waishiwe nguvu. Mungu kaumba dunia ina watu na vyetu, ila si tunavyopendana watachana wao.
Tunadunda pak
Mungu alonipa ukilema wezi ninyima mwendo. Nasikupanga mbili kuliwa pendo. Mana mwanzo nilidhani utabadilika, of course hakuna liye kamilika. Sama siku miaka negative, nachukia kujona nikilalamika. Mola ugari daga kwenye amani, kuliko wali nyama vitani. Mateso viti mbikurupushani, kama unajona kichwa shingo nani. Bora ugari daga kwenye amani, kuliko wali nyama vitani. Mateso viti mbikurupushani, kama unajona kichwa shingo nani. Misipengi darau
manyanyaso,
darau
masimango,
darau
manyanyaso,
siwezi siwezi,
darau
manyanyaso,
darau
masimango,
darau
manyanyaso, siwezi siwezi.
DJ Olamato, bingo wa mabingo, bingo.
Minirizurumu nafsi kujikirihisha, nikiamini mimi mtu wa mtu, kumbe bora ninge chuku chuku. Ningefanya utukutu, moyo ndori kupana fahasi, takusikitisha na chambuya maumivu tupu. Bora ninge chuku chuku, ama ninge wampa wakifanya supu. Kwa koni kwenye ndo sina, nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima, kama hata we nitashima kukuthamini. Nikweri utakwenda mashima, ya pweta kwa ngumu kwa mini. Nitamisi michezo ya mama mina, ya kucheza kwa kuburusa ulimi. Mapenzi ulionipa we, wala imisi kutamani mwingine we wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe, yapo mina kupa kila utakacho. Bora ugari daga kwenye amani, kuriko wari nyama vitani. Mateso vitimbi, nanduma na tuenda niwe.
Darau
manyanyaso,
darau
masimango,
darau
manyanyaso, siwezi siwezi.
Darau
manyanyaso,
darau
masimango,
darau
manyanyaso, siwezi.
Nie salama na mzima, sina tausemi yada. Umenishika kwa mtima, pumzi sihemi yada. Penzi si madeni nchina, halina gautemi yada. Nyingi dua amina, ololu femi yada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu, machofumbo wa fumba uniishi hamu. Wanaongea pumba tuafunze nidhamu, kwa moyo upo mchumba hadi kwenye damu. Nguvu
walopo kwa mabano. Benzi lake nita wali nazishi na tano. Na wasopenda boleni andaini madamano. Wake ikivuli joan tunalitimiza gano. Mungwe dusheke na rumba wasiburi na chumba aki yumba na yumba na ina nae zambamba. Wetu shiga na rumba wasi mule na chumba aki yumba na yumba na ina nae zambamba. Oh, da, 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 da. Umeni malisa da, 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 da. Gili gabisa ya da, 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 da.
Nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali. Baby nipe taratibu uo utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kontangangana kwa kontangangana tangangana
tangangana
sababu I love you, yeah. I love you, yeah. Nanzaje kukuchiti na kifata kipi? Hakuna jipya duniani, nishafanya utafiti. Tenomewa acha mbale ulipowe awafiki. Maumbi yangu toka kale nimepata rafiki. Na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali. Baby nipe taratibu uo utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kontangangana
tangangana
kuntangangana
tangangana
na wewe kuntangangana
tangangana na wewe
Bare macho
kuna muda njoo tupoteze wakati rafiki nilandia
Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukini hitaji mitakosaje nafasi, sema takukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Love hits ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Nakupenda kama na machoma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Nakupenda kama na machoma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi upona dakitari.
Chumbani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba. Daddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, tasipendi ukinuna. Ai, sweetie sweetie, ai nakutaka wewe fundi fundi. Mwenye dera mwaga maji maji, kwa godoro tunipati pati. Tuko tuko vuta pumzi Kilimanjaro, sweetie nitazikwa kwa ajili yako. Umenifanya kicha, umenichaya jaya. Akili mezuba, umenichaya jaya. Baby fanya taratibu, baby boo, ay, baby boo boo boo.
Ore macho.
Yeah. Worst of all, they be hating yo, cause I feel loved with my baby, and I don't care where them envy. You turn my mind into going crazy. I wish it could be the endless movie to watch on a daily. Yeah. Baby, you the talk of the nation. Everywhere your name is mentioned. Yeah. Any everything of you. Make me wanna stay, babe, I wanna stay there. Shelly, yo, mami, yo, I promise I will never disappear. Ain't nobody gonna make me disappear. Shelly, yo, mami, yo, I promise I will never disappear. Ain't nobody gonna make me disappear. Let me love you enough, enough. Kiss you enough, enough. Hug you enough, enough. Yeah, yeah. Think enough, enough. Yeah, yeah. Touch you enough, enough. Hold you enough, enough. Give you enough, enough. Yeah. My Benz enough, enough. Yeah, yeah.
Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
DJ Ole Macho.
I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. Don't force, can't separate. Baby, no love, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and fall. Tunachana, tunachana, tunachana.
Hele mina wewe, stakimu ngine, baby. Bingwa, 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 bingwa.
Hata wakisema maneno ni bure,
Mana nyani aliona gikundule Wanachotaka tuachane usurule Watu cheke kiko wap Ujana una mengi na mengine na mini mefanya Swezi danganya nisha maliza Kila lumpaga moyo au tunze Masali ugawanya Ona nili anya ikani umiza We unanijali, unanivumilia I will
Yeke wote
I will
Muzikwe wote moja kifa kesho
Ya umulkul hali, unanipenda I will
Muzeke wote
I will
Muzikwe wote moja kifa kesho
Mame
Sa ukiondoka tabaki na nani Ukibaki tondoka na nani Siwezi pike ya Mama ukiongeza nitajinene pea Unavunigombeza na kuona unakea Iti ya tuja pendeza wanatufokea Mi I don't care, donisha kolea Kipofu nishaona mwezi Vurugu vurugu siwezi Leo sinza kesho kinyerezi Baramezi ujana una mengi na mengine na mini mefanya Swezi danganya nisha maliza Kila lumpaga moyo Basali ugawanya Ona nili anya Ikani umiza We unanijali Unanivumilia
I will
Tuzeke
wote
I will
Tuzikwe wote moja kifa kesho
Konde boy kumi number one
Unanipenda
Baresa
Tuzeke wote I will Tuzikwe wote moja kifa kesho
Kwanza ni Unayajua Basi tombe dua Unalita kuwa Pangalo manani Man I just wanna make you my baby And I'm out of you today Cause I love you every day Forever and ever
Ruko jamana marafiki wapo And I'm ready kula kiapo Swezi tabasamu usipo Nilipo my boo
Tena Nishapenda, I'm in love Nimependa tena Don't nishapenda Iti mimi uyu uyu wakupenda tena Nishapenda,
I'm in love
Nimependa tena Don't nishapenda
You are listening to DJ Ole Macho Bingwa wa mabingwa
Hey yo, DJ Ole Macho The number one DJ in town DJ in town Ole Macho, una kill manzi
Yeah, in a life kuna kupanda na kushuka Na kuteleza siku anguka Ma ex mtabaki kunikumbuka Mana round hii sija kurupuka Nina uhakika Piri kwake nimefika Tatu yendo anepika Bila pakua Yeah, popo wanodhani umeniroga Ukinipa chakula na nipa na mboga Mahapa yana mimi nikatunaoga My baby And I just wanna make you my baby And I'm out of you today Cause I love you every day Forever and ever
Nduku jamana marafiki wapo And I'm ready kula kiapo Swezi tabasamu usipo Nilipo my boo
Nishapenda, I'm in love Nimependa tena Don't nishapenda Iti mimi uyu 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 Nishapenda Nishapenda
Nimependa tena I'm feeling like it Mapenzi umenibadilisha Squeezy sinaga ubabe Misha kuwa gota Niache moyo mini ya baby baby Mini kukuwako Taka mayai ni atage sema Na ukiola na ujinga Weni sitiri usinbwage Sina matamanyo Mishavukaga uko Sinto ivu wavazi leshima Ulonivisha kwa upendo Sina matarajio Ya kuondoka kwako Dunia meshabadili wengi Wakawa vituko Mapenzi so mchezo angumi Nipige na kanga au koni Atoke nifinya finya hayumi Naona
mchezo gani mbona kiuni? Atoki ni finya finya hayumi. Ah, naona raha. Menjezo upendo mpaka unatiririka. Unanitiririka.
Trust me, my love is here forever. I'ma hold you close, are we gon' win together? You made my life complete. What the things that you do to me. Oh baby, you my remedy. Yeah, you my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Because I'm licking your body,
RJ.
Come over and do it for daddy,
RJ.
I'm licking your body,
RJ.
Baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body,
RJ.
Come over and shake it for daddy,
RJ.
I'm licking your body,
RJ. Baby, can you make your body?
My heart speed on me toto. Can you drive me just like a moto?
My heart speed on me toto. Hop in my moto.
My heart speed on me toto. Can you drive me just like a moto?
My heart speed on me toto. Hop in my moto.
Can we dance to?
She got it voodoo, tempted to touch.
Kajazia, natamani kudandia, la ukweli sobandia, yote yana nipatia.
Natamani kuambia,
uyo mkaka,
majasti watanibia,
uyo mkaka,
nalipenda tabia,
uyo mkaka,
na mkaka.
na sinzia.
Sweetie, you look so fine. Ungekuwa nguo ningeva nipendeze cutie. Baby, mwendo changu kideke umenikamata sifurukuti. Baby, wewe tangu chako chako tangu nanibana pete damu yangu. Panuke wewe usiri wangu unanitembeza kwenye tope kwangu. Aibu baby, hata akisemwambie wendo kiboko ya mimi. Asero na nikosha bibia, nzako nimekula ya mimi. Minapenda kisema, nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Etu na njo, nita, nita. Nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Ah, baby. Nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Etu nita, 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 njo. Nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Wasira, nitaenda wapi baby kwa kumirembe unanipatiba tahira. Siki ni kupende jema na moyo na unusha kupende lusha marisa. Wala litabwege marafiki wanadaina kupende kupitiriza baby. Eti nakudekeza sana, nakuendekeza sana baby. Hata ndugu na jema wanasema umenipacha mtani. Chako chako tangu nalibana pete tabu nangu. Kwa nituwe na usiri wangu unanitembeza kwenye tope kongu. Aibu baby, hata akise nombie wendo kiboko ya mimi. Asero nalikosha bibie nazaka nimekula ya mimi. Minapenda kisema nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Etu na enjoy ita mita mimi. Kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Ah, baby. Kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Etu nita mita mina enjoy.
Bado ninge kuchagua wewe. Na kupenda sana. Umepata nafasi kutanua kwenye dunia nzima. Nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart. Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado. Like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo. Many mother, unavyonipeleka ana ana do. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mia more. I'm in love.
Macho. Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa, bingwa wa mabingwa.
Kwanza ya simbo, anaipata chai chai. Kila kifika usiku, anataka cha bye bye. Na menipa question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata, anayowasha karabai. Kumaka, nimeteleza, nimedondokea hapa. Mina penaga kukwona tu. All the time my eyes on you. Umenikamata, ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you.
Anything I go do for you, no matter what, give you my heart, Illuminati. You got my heart, hapo sasa. Unanichezesha hana hana do, like a stupid do 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 do. Kusata mapigo kwenye roho, umeni mada. Na vinipeleka hana hana do, you're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mi amor. I'm in love.
Kosa si kosa, makosa ni kurudia, pole sana. Kama umevumilia, tulikosana. Nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani, mbele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia. Deke ya vieta, kianguka hawakunyambia. Saizi liona, ona, ona. Na siku fatilia, jirani alikuteka, mali yangu wakanikulia, ni sawa.
Umeniacha, nimeachika, ni sawa. Ninganyamaza yote tisa, but for
real,
is that who you have picked over me? Umeniacha, nimeachika, ni sawa.
Ukosho yondo mwenye unataka. Uko sure,
ni sawa.
Uko sure, unaweza sema with the chest. Uko sure,
but for real, is that who you have picked over me? Umeniacha, nimeachika, ni sawa.
Number on your wedding day, stima zipote, upate fat fingers, ringi sitoshe. Your boyfriend akubaye kado, yuki dani nika cute, kakuume. Mother in law na, father in law wakuchuki wakikuona. Unadhani ya ni catch, kumbe ya ni spam dona. Yoni nini unabonya?
My lord, I wonder, but as long as you're happy when we penda kenyo unapenda, imeenda.
Ni sawa, umeniacha, nimeachika, ni sawa. Ninganyamaza yote tisa, but
for real,
is that who you have picked over me?
Umeniacha, nimeachika, ni sawa. Uko sure yondo mwenye unataka, uko sure,
ni sawa.
Uko sure unaweza sema with your chest, uko sure.
But for real, is that who you have picked over me? Umeniacha, nimeachika, ni sawa.
Vipeperushi vinasama, eti natafutwa. Nimepotea, wiki imekata. Ndugu wamechachama, wananitafuta. Nimepotea, mwezi umekata. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama aishikulia, yupo wapi huyu? Mimi
nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
Yo, DJ Ole Macho, the number one DJ in town. Ole Macho, una kill manzi.
Sio ya njitipule wana Rajabu mro mkutatanga. Sijefanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga. Amenirudisha shule, hesabu maumbo kupanga. Penzi la wasasa mbule lenye protini, vitamini na wanga.
Ladha yake si sukari, ni vichenza na malimao. Nyakati zake uwa hatari, nichenga na mabao.
Kazi nisionekani, yupo api uyu, simu nisipatikani. Yupo api uyu, baba kaniulizia.
Yupo api uyu,
mama ishikulia. Yupo api uyu, mimi
nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
Msini tafute, msiangaike, nipo salama, salama, salama.
Bomboko
Kimamba.
Yo yo.
Hivi ujana ukoje? Ujana upoje?
Ujana
upoje?
Ujana upoje?
Kuna muda naweka malengo, nikisipata ni miliki mjengo. Niwekeze niwe na kitengo, bosi nikifanya chepengo. Ila pisizo, pisizo, nikisiona moyo unaduna tena.
Pisizo, pisizo, nikisiona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikisiona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikisiona moyo unaduna tena.
Yamani moshuo, moshuo, nikiuona moyo unaduna tena.
Moshuo, moshuo, nikiuona moyo unaduna tena.
Nikeka yo, nikeka yo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Nikeka yo, nikeka yo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Kitoto cha 2000 uko nyuma kilivyo na wili. Wewe ugopi, ugopi. Anataka twende mara mbili, peku peku bila kanda mbili. Wewe ugopi, ugopi. How can I keep my money? Uwezangu wako batani. Ujana kitu gani? Mbona kila kitu natamani? Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unaduna tena.
Yamani moshuo, moshuo, nikiuona moyo unaduna tena.
Moshuo, moshuo, nikiuona moyo unaduna tena.
Mikeka yo, mikeka yo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Mikeka yo, mikeka yo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Vijana kuvana we waiyo.
Vijana
kuvana we waiyo. Ayuno mwana kuna we waiyo. Ayuno mwana kuna we waiyo.
DJ Ole Macho.
Tulianza zamani Buganya, tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kinyanganyanga. Nikimona joto maji shokulona. Na data mazima mi mtoto mama. Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Walimwengu wapendi wa washo semaga mengi eti naweza kukuchiti kukuchiti
my totori oh totori.
Nacho kupendea wewe ujisiki Hata na maneno yao yasiki Au misko sawa Maneno yao ya punguzi power Watamaliza waganga na manabi Hata wako gema dawa wakufiki Au misko sawa Maneno yao ya punguzi power
Narudi na hii tena Kichana na wewe mapenzi sirudi tena Wengine wanita kimema Story za uongo wa drama na masinema Apendi pesa, apendi show
Analipenda tu
Iwe chumbani, iwe jikoni
ni mahabafu
Najisema love you
Me I love you too Na ndoma
Yana noga mapenzi Ni matamu mapenzi Mi moyo wangu ti 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 ti
Wali mwengwa wapendi Washa sema agamengi Eti napenda kuichi 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 Kuichi
Patia, patia Sina juwa shere ni sheria Panka kama rafiki bandia Misi mkia, sishiki mkia Enyo bakio, bakia Figa na menane ya ni malkia Shiwa nitopa na switch kia Yeah, yeah Sina nilarukia Personally
Yeah
Spiritually
Yeah
Get the money
Yeah
Legendary,
yeah.
You know my number, man, no one, no drama. And when I pull up with a gang, no holla. I never revenge, I believe in karma. Nikundira kubaya.
I don't want no drama. Just fight, my God.
My God.
I'm high. But party of photo. But party of photo. I don't want no drama. Just fight, my God.
My God.
I'm high. But party of photo. You know I party at the show.
on the bar.
It's the kids, baby.
Yeah.
Oh, the macho.
Give me your number, give me your number, swear. Simpi mwingine. When he piss him, say. Tell me your name, tell me your name, yo. Cause I see the way you give me goosebumps. Ukini gusta, unanipara. Napata singizi, naona shapenda. Wacha tujuane. Love you know we will look us a bit more, yeah. Tell me now, please tell me now. Are you falling angel? You make me fly away, away with your love. Tell me now, are you falling angel? You make me fly, fly away, away with my your love. My amor, my amor, my amor. I say my amor, oh, oh, my amor, my amor, my amor. Toyota, yako tam tam, ukini pa sitobakiza. Yeah, I want to say tap touch, girl tap touch, vacation I forgot, your birthday to part, when you weave who I catch. Tap touch, girl tap touch, vacation I forgot, your birthday to part, when you weave. Tell me now. Please tell me now, are you falling angel? You make me fly away, away with your love. Tell me now, are you falling angel? Make me fly, fly away, away with your
my
love.
Amor, my amor, my amor, my amor. I say my amor, oh, oh, my amor, my amor.
I'm lonely, baby, please call me.
Baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you
are? Yeah. Hello. Ababa.
Sounds by
Baba.
Ukiwa tu 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 sumu. Kwenye jambo la tu 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 kambali. Mume wa mtu tu 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 sumu. Kwenye jambo la mtu tu 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 kambali. Kuna jela. Noma sana. Kuna jela. Saona kulaba, kulaba. Ila deni langu unilipi. Oh, na kulala, minanja, kaleka deni kangu unilipi. Kuna kesho, ujua unanivuruga, yelele. Wezi unanivuruga, sawa. Ujua unanikonfuzi, yelele. Acha tonile bati, sawa. Sisi somilima, tutakutana. Sisi bipo, tutaonana. Sisi ovisima, tutasomana. Tukiwa kama bipo, kita umana, umana. Mkewa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Mume wa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Kuna jela. Noma sana. Kuna jela. Minachojua pesa karatasi. Pesa karatasi, minachoju. Pesa karatasi, ni maua. Pesa karatasi, ni maua.
Wale walosema utoboy, leo wako wapi?
Walosema utoboy, leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule. Mapite kule. Wale walosema utoboy, leo wako wapi?
Walosema utoboy, leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule.
Mapite kule.
Sisi sio milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi sio milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana, umana. Mkewa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Mume wa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Kuna jela.
Fanya utakavyo wa ready. Baby, baby, to spend it. Maisha nyewe mafupi, no daddy. Oko, ishike oko. Oko, baby, oko. Oko, ishike oko. Oko,
baby, you go.
Oh yeah, in your quad, you're on your Prince Lucky. Na chill out, you're the baddest DJ, your favorite DJ. Ole Macho, the baddest.
Uwe pisikalu shindani na mikarakos. Oh, mikarakos. Usidye ukamwaga, mwenzi unta lost. Oh, tani maliza. Uko, nishike uko. Uko, baby uko. Uko, nishike uko. Baby, you
Ona hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati una nimaliza, una nimaliza. When you name me fire, I need fire. Oh, while every car I go through. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, 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 insana, insana. Oh, walanyana, kidiana. Nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, a sweet kama jojo katoto kamoto. Kata kidogo, nata.
Watoto wachunga na moshi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu utafuta masai. Mahaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai. Yale mashe, mashepu karibu ni Mbeya kwetu. Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu. Usiombe katize dada getu. Wenzetu wa makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepeku. Kumuacha arudi Bwana Yesu.
Tunatafuta hela ili mtuchunge. Tumesha kakikao chetu anaume. Mademu anapenda hela acha tujitume. Bairi upe vipule kama kununa ununde. Peponi
wanawake weupe peponi. Wafupi
Selemani, ujipostisha kama we bosi.
We Selemani, we Excel, Sele, Sele. 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 We Selemani, we Excel, Sele,
Sene, sene, hivyo umefanya nini jana? Selemani, watu kibao, umemkua diademu wa mwana. Selemani, si mwanao, bia za ofa zinakudanganya. Selemani, na mitandao, tunajipanga kujikusanya. Selemani, tukuwashe mabao.
Sambe chupa lande geman jopo, kati bate lili ni maliko. Amba shabala lume kaniyo, sambe sobalanda, sambe yo. Sambe sobalanda geman jopo, kani bate lili ni maliko. Amba shabala lume kaniyo, sambe sobalanda, sambe yo. I'm broken and glad, kipa ne mani sipa puna banga. Amba ne pati sipa kipa patala, tumawa, spete na papa di bema. Pati ne mani, I'm broken and glad, kipa ne mani sipa puna banga. Amba ne pati sipa kipa patala, tumawa, spete na papa di bema. Pati ne mani sala.
Irungi mishisha, nivange Selemani. Ili ujikulipa, unadangia tumezani. Irungi mishisha, nivange Selemani. Ujipostisha, kama we bosia.
We Selemani, we Excel, Sele, Sele. We Selemani, we Excel, Sele, Sele. We Selemani, we Excel, Sele, Sele. Selemani, seri, seri, seri.
Mbona kama unaranda seri. Bado ni kijana seri.
Watakuroto.
Kina unatukana seri. Unatakuta lawama seri.
Sasaba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge. Unafaa maziara. Unanyona mikenge. Unanyona minifara.
Sieni wanangu sieni. Katuma ya kutolea lakini sieni. Naulia tena kula lakini sieni. Azieni nasema si si si. Ai mama si.
I wanna kiss you.
is your love, love, love?
Magic.
Oh, what is this thing now, now, now? Who made me find me? And I will love you.
I will love you today. Tomorrow we will be happy. We sorrow today. Tomorrow we mwananchi. We color today.
Nichunia si ulitaka mini dedi ulitingisha kiberi ndonesha kudili nipo gado nipo fi adundi kati asema ushachukua noma
yachevo.
Ole macho man, bingo wa mabingo, keep it locked.
Nikoni we, sinipigie simu. Niko zango na baby unatukata stimu. Jieshimu we, usijetie ndimu. Ebu niache kidogo napewa vitu wa dimu. Nabembelezo kama malo. Nina upikia masalo. Dume la shoka si barubaro. Ukitisha kwa mtaro. Ulitingisha kiberi. Indonesha kudili. Nipo gado nipo fi. Asema ushachukua noma.
The African princess.
Eti nilie mara ninune kisa kuachwa. Muna subiri nitwe machozi situko hapa. Unampenda mtu wakupendi kuvuja kwa pakacha. Sipangiwi ratiba na mtu mapenzi takataka. Saibi bila biti na kwenda takapela. Eti nsile tonge kuna jitu linankera. Stori za mapenzi sitaki nataka za hela. Numa natavane salimbaga tukisela. Oh yeah.
Boa tu. Niku boa tu.
Yani unipende, usinipende, niko
boa tu. Niko boa tu. Kwezenu boa tu. Boa tu. Boa tu. Boa tu. Kwezenu boa tu.
Kuchi kuchi otae. Nachojwa stozi kwa nae. It's a sweetest goodbye.
Goodbye.
Kazi peleke mumbae.
ninakwenda takapela. Eti zile tonge kuna jitu limenkera. Story za mapenzi sitaki nataka za hela. Domana tafande salimbaga tukisela. Oh yeah.
Boa tu.
Niko
boa tu.
Wezenu
boa tu.
Ayani unipende, sinipende, niko
boa tu. Niko boa tu.
Wezenu
boa tu.
Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo wa mabingo, bingo wa mabingo.
Comic Slicer.